Atua vizi la mabosi. Sisi wenyewe mabosi.
Bamija.
Natumea mikosi.
Kiamani.
Tunalipwa na sabuni peke.
Anasema roho mbaya, roho mbaya kweli nina. Nafanya makusudi kushindiza chuki
zangu.
DJ Disboy 255
DJ Disboy 255 GZ
Shakupa moyo na wewe Umuwe kwako chukue
Download my mix on YouTube and Audio Max DJ Disboy 255 TZ
Now hear this.
Now.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba sisi ndo wale tuliosaidiwa na Mungu sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba sina hela, sina pesa, sina doo, sina nyumba, sina gari, sina hoho, kila kukikucha ninawaza kesho. Piga moyo kone nitafika oh. Nao kudharau leo watakusalimia kesho.
Kwa heshima
wanao kusema sema watakusifia kesho. Unaokula nao na kucheka nao oh. Kesho kitondoka utokuwa nao.
Disboy
piga moyo kone wakati wa Mungu wakati sahihi.
Piga moyo kone wakati wa Baba
wakati sahihi.
Yo told me he been on some positive, yeah, yeah. Lately I just wanna show up in bodies, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my, boy you ain't with a badge.
All my life they be trying to keep me down.
All this time,
all this time thought I'd make it out.
They couldn't break me, they couldn't break me.
No, no.
They couldn't take me, they couldn't take me.
No.
All my life,
all my life.
Trying to keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm a voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that still unemployed. I know a felon who trying to get forward. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they were chaining me up. And you know that I'm famous as. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch.
I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health, but
all my life
they be trying to keep me down.
They be trying to keep me down.
All this time,
never thought I'd make it out.
Now hear
no,
this
no.
Hear this.
Yalipondo dea nikaenda kwa. nilipokolea nikazama mazima. Waloyafanya yawe hapo watu wakaamua yao njike watu. Yalipondodea
this boy,
yalipondodea nikaenda kwa amina. Nilipokolea nikazama mazima. Waloyafanya yawe hapo watu wakaamua yao njike watu.
Watu
watunda wanaleta blenda. Penzi letu matunda wameleta blenda.
Kucha kutwa vikao, maneno pili pili. Hamsini mizao, sisi tushike bibi. Mama shika bomba, kuna kona kona. Mama shika bomba, kuna kona kona.
Simu kibao ya ajashika. Bluti kimbili zimeitika. Bize koni wana mlambisha. Amba yako imesubirisha. Mwenzi ukaputa kitambu. Hata meseji za bando. Baba ita plus ukalilie watu. Karibu
Bamisha.
Ebwana karibu. Ebwana karibu mtani kwetu. Andazi la miono ziwa buku. Ukuchura na kata kuliko. Atunjui govinda tondo.
This boy
avita avita. Avishi visa visa visa. Usijaribu kujipitisha. Unakabwata mchana saa sita.
Toka siyo raisi, ata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana, kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujaji ya mwenda, umeni iteka, umeni iba. Ndoto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani ani tawale. Ndoto zangu toka zamani,
I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi jiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard, and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ.
Oh, nikiwa nimekaa nimetulia, napenda kusikiliza mix za DJ Disboy.
Ninafanya kavitendo, maneno siongee. Let them say sit na tafuta pay. Taratibu ndo mwendo na muda tucheze. Atucheze kasi ni kasi. Don't play. Kutoka kwa ukumbu wadi kutakata. Kushukuru Mungu
wangapi wamekufa wangapi na nani atayebaki alonzi juu chini katikati nimetokea wangapi.
Unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mteki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Kuna uongo hiyo.
Yani.
Soma hapo.
Kasha nijibu I love you too.
Jitanganye.
Yani. Najimaliza mimi tu. Sijamaliza kuongea. Kasha nijibu I love you too.
Irudiwe.
Yani. Najimaliza mimi tu. Sijamaliza kuongea. Kasha nijibu I love you too. Naona kama sijiwezi na isi kama naonewa. Hata kama ni mapenzi mbona nazidishiwa. Mungu kaumba
kaumba, kaumba.
Mungu kaumba mimi na wewe.
Kaumba, kaumba.
Mungu kaumba nikupende wewe.
Kaumba, kaumba.
Mungu kaumba.
My mix on YouTube and Audio Max DJ Disboy 255TZ.
Nikiwa nimekaa nimetulia napenda kusikiliza mix za DJ Disboy.
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro. This is Babinza Classic DJs.
Mungu kaumba kweli kampatia ajapunguza moja kwa zile mia. Wanamuinda kweli maharamia. Wanataka kinyama. Hata waseme kwako sifanani. Una enjoy vile unibani. Ukizidisha kidogo tabani. Damu itashuka chini kwenye nani. Kwako metupa moyo. Nimezidisha joyo. Nimekupa moyo. Kwako nimejimaliza. Naona kama sijiwezi na isi kama naonewa. Hata kama ni mapenzi mbona nazidishiwa. Mungu kaumba
kaumba, kaumba.
Mungu kaumba
kaumba, kaumba. Mungu kaumba
kaumba,
kaumba.
Mungu kaumba
kaumba,
kaumba. Nahisi ni kwenye chozi.
Jitanganye.
Nahisi.
DJ Disboy 255GZ.
Nahisi niko kwenye chozi. Uba menkolea. Kuwa mkasitamani. Tena nakusi ulilinde penzi. Mweza kuni menogewa. kuitabani. Na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe nono kwakuncha nyanyana.
Kama unahitaji DJ kwenye shughuli yako, mcheki DJ Disboy 255TZ. Wasiliana naye kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
But I love them tiny, took your way back. Come up to it, tiny, took your way back now. Come up to the swag of that, but took your way back, yeah. My people love me, yeah, took your way back. Now you put the love them tiny, took your way back. Come up to it, tiny, took your way back now. Come up to the swag of that, but took your way back, yeah. My funny cunny, Leona on the way, yeah. It's Mr. Long, we wanna wait, yeah. My dookie bow while he look my way, yeah. Now move on, we'll catch a better day.
DJ, yeah. I remember my mama told me that she's
easy. I go my right, like my knee, baby, easy. Yo, Jaya, new, my baba, usulize. Uko na kula, unombo, kima, lize. You're not alone, you got your home, yeah. Pick up your phone when you feel alone, yeah. I know you know that your dad is gone, yeah. Now we're no baba, let's go cut it home, yeah. Man on my mind, man on my mind. Now I'm total fine, that you put your wine. When Gingo was meant to steal it, doesn't meant to pack a deal. So you know I'm down with it like woo-woo. My people love me, yeah, took your way back. Now you love him, tiny, took your way back. Come up to eat him, tiny, took your way back now. Come up to the swagger, baba, took your way back, yeah. My people love me, yeah, took your way back. Now you love him, tiny, took your way back. Come up to eat him, tiny, took your way back now. Come up to the swagger, baba, took your way back.
This boy.
Bamiza Classic DJs.
Big way, 5 days, 10 days. I don't dare wait for you, my charge. For you, my charge. You want the phone?
Yes.
No case, I no go talk. Scar face for you, my charge. For you, my charge. Take me everywhere you want to go.
Oh, tell me everything I want to go.
No lie. No lie.
Yeah.
Smoking something. Ooh, yeah, you f***ing haters.
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Now hear this.
Now hear this. Hear this.
Beautiful love, see you were you now before. Baby, you my moon love. Hapa nimefika low. Andali, unachonipa see you were ipewa. Nakili, amimi kwako nimenogewa. Odali, unachonipa see you were ipewa.
DJ Disboy 255GZ.
Amimi kwako nimenogewa. Kije kiyama konawe, shida na uraha konawe, huwa najua konawe, yani milele minawe. Baby this
nimetosheka, nimeridhika nawe. Amor bebe, amor bebe, amor bebe. Umeniteka, umenishika swe. Amor bebe,
nikama ni muna bala mwezi mchana. Nikikutazama, mana mzuri sana. Tena, twaendana tanifata mi. Kawakata, maisha kufata we. Ukawa
dadau, dadau.
Lele mina we,
mina.
Lele mina we,
mina we.
Forever mina we,
mina.
Lele mina we,
mina we.
Opa! DJ this boy 255TC. TC. Boy now we.
Kumea mapepo
kila pembe
na kutamani tamani viela vyao na kumea pepo
wanapona wote
na kutamani tamani vishapo vyao mara ngapi baby minalia unanibembeleza we mwenyewe unalia na kubembeleza mi mwenyewe
wao hawajui watu waje
tafadhali mayo wangu nipunguzie utamu taratibu mayo wangu nipunguzie utamu washanifata
mi nikawakata
washakufata
we ukawakata.
Mawezi ni njima mwendo.
Hakuna uongo iyo, uongo iyo.
Nasiku panga mengiri kulivuwa pendo. Mana mwanzo nirithani utabadilika. Of course ya kuna liye kamiri. Sama siku miake nekatika. Nachukia kujona nikilalami. Mula ugari daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitibi kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Mula ugari daga kwenye amani. Kuliko wali nyama vitani. Mateso vitibi kurupushani. Kama unajona kichwa shingo nani. Misipengi darau
manyanya
darau
masimago
darau
manyanya
siwe siwe
darau
download my mix on YouTube and AudioMax. DJ Disboy 255TZ is Bamiza Classic DJs.
Minirizuru munafsi kujikirihisha nikiamini mimi mtu
wa
kumbe bora ninge
Bamiza
ningefanya utukutu. Moyo ndori kupanda fahasi chakusikitisha na chambulia maumivu tupu. Bora ninge chuku chuku kama ninge wampa wakifanya supu. Kwa koli kwenye ndo sina nikijua yo my destiny. Sina kumtunzia heshima kama hata we nitashindwa kukuthamini. Ni kweli utakwenda mazima japeta kwa ngumu kwa mini. Nitamisi micheze mama mina ya kucheza kwa kuburusa ulimi, yeah. Mapenzi ulionipa we walai nisi kutamani mengine we wakiapo. Mwenzangu umebadilika wewe yapo mina kumba kila utakacho. Mwana ugari daga kwenye amani kuliko wari nyama vitani. Mateso vitimbi ando mana tuenda niwe
darau manyanya
darau
masima
darau
himself.
Oh, nikiwa nimekaa nimetulia napenda kusikiliza mixes za DJ Disboy.
King of spin and scratch. Thank you.
kuwa umeni bamba.
Ah, Femi wampia kongu weni mso. Kwanza vulo lituosha kwile vasi aligiso.
Na kupenda pe, na kupenda pe, na kupenda pe, na kupenda pe.
DJ Guest Boy 255, he said, he said.
Mado pesa natafuta, nikizi pata ndivyo tunaruka. Maradhi ndio kitu naokopa, wambie panya situ shavuka mipaka. Wanipasua akili, ulivyojazia kama mkoa wili. Nakupa sehemu za siri, miliki pesa zangu paka akili. Majogo, tunavogesha kama popo. Yeah, fatia moto, DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo, tunavogesha kama popo. Yeah, fatia moto, chumbo navokata mtio boy. Yeah, yeah, yeah.
Post na mi, mi number post na mi, ma post na mi, mi number post na mi, ma post na mi, mi number post na mi, ma post na mi, mi number post na mi, mi post na mi. Kuna muda kama siyami, na kuna muda nikana pina na jini. Mana penzi lako like empty, niko mato ya josha tulia mimi. For your love let me sing sing, nisha kulea atari mapenzi. Tabu pipi ya kijiti, okilamu na jeka. Na kibaridi hiki, muze shina tano ya mkeka. Penzi alishikiki, linavyo tetemesha. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi mnacheza. Mina mapost na mi, mina post na mi.
DJ Guestboy 255 TZ.
Mina mapost na mi, mapost na mi. 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 Mina mapost
na mi. Nasio nyumba wala, raha tu zimenizidi. Yo mama mitana, penzi mwenye na faidi. Onanisho na gana, na kumbatwa kwa baridi. Usinyole na mara, na tuzwa na bibi.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande nikichoka, soda rudi unanifokea. Mwenda mwenzo likutoka, mambo fiongwa janinyokea.
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka. Na kibariti hiki, nyose shenye tando wa yokeka. Penzi halishi kiki, ina vyote temesha jamani. Situfunge muziki, nikunyeshe jinsi na vicheza. Mina mapost na mi, mina post na mi. 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 Mina mapost na mi, mina post na mi.
Moshe, shete na buko.
This boy,
penzi lako kuni metasa.
Bam is a boy, umiza.
Moshe, kama uchawi upo. Mganga wako fundi sasa. Mwavuli wangu, moyo umeufunika. Kiboko yangu, ulenywa baku nishika. Kama mapenzi bele bele. Penzi si made in China, halina gautemi yada.
Ningi doa amina Ololu femi yada
DJ Guestboy 255 DZ
Kwa taba samu
Nita switch, nita sound fit. Dama rap, mabolo yang, napiga round kick. Nasina kiki, nasiandiki mziki, nandika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini, unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo, mkato na linda lango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasa. Asima lyrics, 16 bado, my left hum. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, koma sofa, mbuda.
Nasikia rufu, nasikia tiki za madofu. Ya kimenu kamba kanja kiupi Nao tunajua nani sawa nani kubi Nasikia lofo Nasikia kiki za madofo Nasikia kimenu kamba kanja kiupi Nao tunajua nani sawa nani kubi
Figgiri donki do Mr. Snoopy donki do Domo chaku kama vile show wameka Uja pasea na unaomba usama Kwenu wananyona hata ukezima ta Maneno ya isi kila siku Yeah Molin sumtam kama chiku Yeah Mateso inakuja bada kitu, yeah Matusia ya nogi mbaka
Bamija
Niache, napoenda sipa chui Ilubichezo na jujeza wanacheza mepetui Kila nangono na nijua na mabraza unijui Umejeza nyama ere mashine haikui Nyamu wako miyatu mkononi ya subui Tatoka ghetto, kupuko beto Waone onashabo huko na pige Kapanga, 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 bankom Kapanga, kapanga,
unasema nini?
Kapanga, kapanga, bankom
Ni wapi huwelewe Ni kufafanulie Mazo mimi sipandi uba Sichukui fair na kanyaga mafuta Luga yangu ni fedha Nikitaka mpya na mashine na nunua
Usini shike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do, nina songa kando Najichomoa nina haribu mipango Usini shike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua walio jaribu kitambo Bila do,
nina mimi
Si wanapenda kupenda
Yeah, mini mali safi
This boy
Na sina mutu Mini mali safi
Bad dog is them
Na sina mutu Simu ni approachi
Manaka nini
Simu ni approachi
Bona cheki
Simu ni approachi
Mima lisafi na sina muke. Manka na forehead kwa kichwa, ila na mbaba. Anjia na fast spin uko nyuma, ila na insamboy. Yo, shalom shalom, assalamu aleko. Anakufikisha ama tumpe dildo. Uku na uku, michezo pimpom. Domo mwekundu vipu na nyoya dipom. Ivi giza zina iPhone. Au tatizo kibiunga. Au anazahizi zireti jojo. Au ninapigwa numba.
Kanivuruga,
this boy.
Kanichanganya,
Baba Diana, Baba Diana, Baba Diana.
Gina, Baba is a boy. Bomiza,
la, nam, penda, penda.
DJ, this boy 255. DJ, this boy 255.
Wakajazi, uyotaka. Kamani kudandi, uyotaka. Shambani tukingi, uyotaka. Guwa bandi, uyotaka.
Nimeteleza, nimedondokea hapa.
Ninapenda kukuona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata, ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati. You got my heart, hapo sasa. Unanicheza shana hana do, like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Umenimada, nawe nipeleka hana hana do. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor, oh.
DJ This Boy 255 TZ D D I I S S B B O O Y Y.
From Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJ.
Anasema roho mbaya, roho mbaya kweli nina. Nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula na. Anasema roho mbaya. Anasema roho mbaya.
Bado kidogo.
Anasema roho mbaya.
Irudiwe.
Anasema roho mbaya, roho mbaya kweli nina. Nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula na. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki. Nifubainishe ni dhaliliki. Adui zangu wanatamani wa niziki. Niwe choka mbaya na mwisho ni tulisi.
Atuwa kisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi.
DJ Dashboard 255 GZ.
Sema mimi hawauni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya ya narudi kwao.
This boy.
Hao hao hao. Mwana nisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya ya narudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni.
Sidana nae kupitia namba 0623123583. Uzuri ni kwamba popote pale anafika.
Popote pale anafika.
Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao. Wanachukita na labda tunaishi kwao. Wanashindo kurisi nyumba na mali za baba zao. Mushagaza wanarisi tabia dhadhana zao.
Ex wangu wanatamani ni achi. Nifubai niishe ni dhalilike. Adui zangu wanatamani ni zikwe. Iwe choka mbaya na kesho ni filisi.
Atuwa kisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipwa na sabuni peke. Tena wanafosi. Mutu wana tunalosi. Wanatumbea mikosi. Tunalipwa na sabuni peke.
Bapari oil dollar. Turn it to a M. Used to ride a collar. Turn it to a biz. Used to aim it. Turn it to my friends. You can see how people treat you when that money coming in. That's a bad joke. I'm calling cause I'm calling any. They didn't know me cause they saw me in the parking. That's the mall where they walking. These things ain't important. They inform me. Really talking when them people get a hugging. I'm a boss. Really Nino Al Pacino. And they racks on this rolling. It light up like a casino. Really be frolic. I'm gonna keep it a casino. Students down in Miami. They throw it like Amarillo.
Let's go.
Had a couple seasons, all of mine is set back. Everybody praying for me, I respect that. Woke up in the hospital where my check's at. Then I put 8 chains for my neck set. Hopping in the ghost, I feel I'm best set. Worth 40 M's, I respect that. I put all my jewels on, just up on your chick. You know the boss well, no believing bonuses. We know your money made marinate. When the work clean, cut it like a scary cat. T-boys are the way I narrate. I still wicked like it's anime. Remember mama had a Cavalier. Now she living like a Cleveland Cavalier. Better check the stats, we filling arenas.
I'm
You say boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Tasema yungo. Unaviona tana kutembea. Kipenzi wa mwendo. Taratibu kauna chechenea. Karaka za saida. Mabomba tupo Al-Qaeda. Atari so kawaida. Akisa kata roma naika.
For me. touch. Nikiwa kamina kwenye tuvinywach. Na washikaji zangu, usizani niko peke yangu. Tunajichanganya changanya paka kwenye party, party.
DJ Disboy 255 DZ.
Party, yeah. Mulize ata feti, ata milungi kosi. Kuna walabu, wanatafuna vizuri tena kwa mikogo. Bila tabu, kuna watoto wa galabu watafika. Cheki, walifunyuka. Wanatatika kwa chini, huko wanainuka. Inaonekana kama wana mizuka. Paka nywele zao zimefunguka. Masela kwa nyuma.
DJ Disboy 255 DZ.
Basco Polimiswa,
the zombie.
Shuvu misum zimba.
MTA.
Maskocho engenkima. Segu bali sela. Maskupuli miswa. Shuvu misum zimba. Koma sava. Koma sava nana. Aye sava. Aye sava nana.
Koma sava.
Koma sava.
Koma sava.
Koma sava.
DJ Desboy 255 GZ.
Como
estás, amigo? Namaste.
Como estava?
Como estava?
Como estava?
Como estava?
Aya estava.
Aya estava.
Aya estava.
Aya estava.
Aya estava.
Como estava? Unyaka savana chuga bolu ya jetela. Wente shot nyamtata asa.
Sometimes I'm funny, kind of fun. But the color, I don't know, funny, but I'm not. Oh, my son, you know, funny.
so you look at so se pa fam ku ti na mo pa so fam mo nyu ba so shwa ipai o kala ka jan ba se se pele plan den to ke shofa na mataria this got some drums up for ni kala fam ba ti kala ngalo na no fo ni kana nga o mo sani sho na no fo ni kana nga ai e ma bi kulunga ni kulunga ni sagala ni sagala ma kala mi na kutu kutu kala nga ale tin sabo tagala ni tin nga ma pata pata ke bona no tuma na mataria ati kulunga ni kulunga ni sagala ni sagala ni kala mi na kutu kutu kala nga ale tin sabo tagala ni
DJ Disboy 255TZ
from Kilimanjaro. It's Bamiza Classic DJs.
Asamba Sambe. Eh. Asamba Sambe. Ay. Itaba makeba. Ay. Uspone maskeba. Ebaba ne jealous. Jealous. Ama baba ne jealous. Ay, baba ne jealous. Bona la baba ne jealous. Ay, baba ne jealous. Bona la baba ne jealous. Ay, baba ne jealous. E bona la baba ne
jealous. Ay, ay, ay.
Kelele, kelele. Mani lezi kasi zona. Mani biro na kolo kabani mchola ba. Kiti mama zola na. Yap, mchola ba. Jigi jigi bang kolo mchola ba.
Congoro, 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 Congo
My yo yo yo. My yo moto. My zinele. My baby. My yo yo yo. My yo moto. My zinele. Baby.
Zini ban nigi juan nigi juan nigi juan ni malololo. Malololo. Pogonye moyo kwandani 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 malololo malololo
hakuna matata oh matata matata tatatata hakuna matata oh matata matata tatatata
oh yeah Mr. Bamisa himself
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ from Kilimanjaro. This is Bamisa Classic DJs.
You know. Nekupenda, nekutaka niwe. And I know. Nekupenda, nekutaka niwe.
So, sinipande kichwani.
Back
Saloni saliti Siku ya rusi yangu musimpe Ata juisi ya nikome
Umwaka e Umwaka e Umwaka e Umwaka e Umwaka e No mwaka kufosi Yani mtake msitake Mtanita bosi Umwaka e Umwaka e Umwaka e
Unajitu moja, alinata hela, lina DM Unajitu moja, alinata hela, lina DM
Nitaji simtaje, kani simtaje, nitaji simtaje
From Africa, from Tanzania, from Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Unasemaje mamba shangingi? Unasemaje mamba shangingi? Unasemaje mamba shangingi? Kuba baba.
DJ Desboy 255GZ.
As you know.
Sababu ya kugombana Chino wanamani na jodaga kujuana Sazi kusema sababu na kupenda sana Na kama kelewe kile uwiki taumana Asa ni kufate au nijikate Amana nishachoka kutokwa mimate Kishindikana sana na namba ni fote Iwe kila mtu na msini zake
Nishu Kumba babake Na kufanayo Kumba babake
Choke.
Kuba babake.